aujourd'hui
anden o kutteji walta gol wakkati ka yo sellandari gonga mudun ka ana aybini jati leede mede an gondi e tampude bangal kutteji walta gol wakkati faanda hono ko mali donte copt non dun ka yo gede de baylitaaki handen o miden jidi kabar mudu walto faanda daranagol e wadde dun no leede jirude de paboro leede gondude yirwude de faanda andal jawdi faawarde e beedande dum ben dole handen do gonden o yo on kabaru joina e do tabal miden jidi beedanede kewal jawdi faarde kabaruji goddi fu miden jidi du forude e leede godde de bangal kebal jawdi no mo gollira no wattu o wowtirte ka handen ta kitama wana no wori den handen do heedi kopka gede kewdana godi hono dontude labbingol tongande wadande e do tobbere mudu jeegoberde yo dum golle gondudo tan politinde ko haani gollidede e leede godde handen do min kede ke Nations Unies yakki lamenka leede de faana jaadiri fay hono leede caliide de handan o leede risino jabani kawral mu bangal waltago wakkati fayse leede amerique de kanyu heedu gouvernement mudum jabali fa jalti e majjum hono gollirde ngala e biyanga lamude lamorde fawarde e kala ana yaadiri ana haani ko hore hunchane do majjum yude 2020 yaade 2021 lato didu duubi gikke lobbo faanda golleji kewdi jidaadi wadanede wakkati do men goni e bangal jengengol golle CDN le mali do non milen gonde daranade mali ana e leede burde wayde hewde tajorde ka wonko yaari yeso bangal laamu faawarde e jengengol golle tongande laawi jokketeedi faanda gollidal faawarde e gollideede bangal du kebal jawdi e laawi aniya gollirde gollanaajo ko emu en daranibe faawarde e warobe e daraade min gadi golleji kewdi ono famminde dabareji mudun heedi gollide daranide hawalu hono au conseil des collectivités territoriales conseil national économique et social faawarde du e bala halanane en e gollirde de ngala e biyanga laamu miden gondi e gollidinde e de gede fu yalla e de nanna hen juude mudun faanawa handen do miden gondi e dabare mudun miden gondi anden do miden gondi e dabare no CDN hubeta laamorde leedindi laamorde de fu faanda haggetere laamu e jengenugol golle mudun en for action yo sicily odo cop micintinde leede de kunjana hore sabe wakkati on wondi e waylitade bangal wulare yalla mali ana jogi dabare mo junna e hakkilama ka yo do gikke lobbo min timinirta o golle handen do adan fuuni e jappade le malika faanda waltagol wakkati yo nuyle yirwere faawarde du e nanude de le heejoji golleji duubi joy fu di kanaka leedi ndi wadi yude 2019 yade 2023 so laati me heedi kred faawarde du e habugol o waltagol wakkati gondudum e laataade nuygal dabare majjun faanda politikaaku handen o miden gondi du e beedagol e to jawdi ministere daranido hawalu de gede fu anakaani yettede sabe e do lawol
à saluer donc je crois que nous sommes sur la bonne trajectoire.